Yeah, I'm John Cena. You can't see me. They consider this rapper cause inabidi. Matem nasikizia rumba na mpua mine. Nilimteka, alipenda vibe. Doba ni genje masnifu so nishikanisha bila guru ni rongre. Nileta bukla bade sutalia tu ni kondipende form zingine na pulupti bila kuru kimbo genje na kunawo. Kama unanawo. Form iko fiti tititi fiti, atukumbuki ya past, yo ni TBT. Reng ni kubanju no rush wa di mwas mosonga na practice for sure tifanyanga vi easily. Tititi marapo misha kama token, niko mjini na saka na miita jenga fountain. Nitoke sakata, siuna pena kubanju, chapa stingo moja, chapa mbili ya ni chapa zoti. This system is very disorganized, makazi lezopita ndio mna misai. This guys wako, this guys keep planning, this time uchumi na keep pricing. Madhenlo alinimada with the letter she wrote, na amekuwa single since akuwe divorce. Tandas alipandisha wale kwa nambaringa.